to kiboko. Yani to kiboko. Yani to kiboko.
It's TK2 Productions.
Anabonge la nuni, akitembea mwendo wake aste aste. Rangi yake kamzungu, ukimuona lazima ya kudondoke mate. Anavyodakisha madonga na mabaro baro, ukijiliza eti unataka kuona mpaka uonge majero jero. Mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nywele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko, kiboko, huyu mtoto kiboko, kiboko, yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko, sijamuona kama yani kiboko. Itadunga suti na tai, nimfuate nimnongoneze, mwambie yendo na dai, ananipa mima wenge. Toto laki nai, robari, uswazi kote yendo ametawala. Sioni noma yani mbona sobari, akinipa sika chai minakwala. Biga kamjaka yani bala, nyuma, rigi rigi, washanga kiuno ninasimama, wima, paka alfajiri. Biga kamjaka yani bala, nyuma, rigi rigi, washanga kiuno ninasimama, wima, paka alfajiri. Mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Yani mtoto high class, nyele singa singa kimanga, yani working class, bila kusita nango wananga. Mtoto kiboko,